It's Simple Record Productions, or Ezio. You ate that? Now you go one.
Download it from ZambianPulse.com.
Your boy Chitty Kondisi one. Win crowd Zambia.
It's a girl Black MC.
She ain't no man P-Rox.
Shili munangani shaile kelesha. Fwadge ya pwani kwa techi kwacha. Teine pole kamfwa yoku bomba. Kufumolu chelo na vimfye tumba.
Ni watade kutapa mama sheleng. Money mama sheleng. Money kwa mama sheleng. Money mama sheleng. Money kwa mama sheleng.
Money
Jivirikani kutila pubasa.
Money
Yeah
Aba yomwele Tetu mbona ngata pali chidunku. Veta walili pila pakumbona. Koko veli simpo na foko ya dula. Kacha wa manindala mumute walenduka. Gata pali mane tata filenduka. Chimono kumpatikisho kuliafyo na luka. Tulibana bailu shishale kankwa. Tengole zinalipanda no veka sabante. Hey, no mula ndo mfwe mpepo. Dafuma na mchalo njumfwe deko. Goleta bayo mwela bama chiki kabiri. Bana basa banta teti wishi veka iri. Shili munangani shaile kelesha. Fwadye hapwa ni kwa techi kwacha. Teine pole kamfwa yoku bomba. Kufumolu chelo na vimfye tumba.
Ni watade kutapa mama sheleng. Money mama sheleng. Money mama sheleng. Money mama sheleng. Money mama sheleng.
Money Money.
It's a Black MC. Ni watade kutapa mama sheleng. Plus I hustle for my man. And I don't give free man. So ni bulelele njuba tama sheleng. Nigga there's no fame without man. Ni wanana wabanya ni wabata masheleng. But sing bulo I just work for your man. Grow money mpaka wacha. Mosankala idol paka wata. Fandu ni zwanga luchelo chelo. We blow money more, no time for the laughter. Ni wanana wabanya ni wabata masheleng.
It's a girl Black MC.
Shili munanganisha ile kelesha. Fwadge hapwa ni kwa techi kwacha. Teine pole kamfwa yoku bomba. Kufumolu chelo na vimfye tumba.
Ni watade kutapa mama sheleng. Money mama sheleng. Money mama sheleng. Money mama sheleng. Money mama sheleng.
Money
Kale wangu nalifimpia fya mapoketi. Nalipopoka kunse na mukati. Ndoleti wufi bwompia mwimba kati. Nine aseda tonya kuitumba. Ndi mwana wapula mwibumba. Shake kale po prankine bo mwitumba. Nimane apaka tushane. Nimane apaka tushane. Nisha ishiwa na dena lombele lift. Yali ishiwi kwa tugomba na mushift. Nidede kanditunge kono muti. Umusika
Shili munanganisha ile kelesha. Fwadye hapwa ni kwa techi kwacha. Teine pole kamfwa yoku bomba. Kufumolu chelo na vimfye tumba.
Ni watade kutapa mama sheleng. Money mama sheleng. Money mama sheleng. Money mama sheleng. Money mama sheleng.
Hey for vene nkala katimba ma. Air to air. Kulaba kwa matima mbiznation. Ni alishivi kwa Nama bigi diva. Nami mwona laka. Kopala na lusaka. Zambia Afrika.
It's Simple Record Productions, or Ezio. You ate that? Now we go on.
Nisa mahongo mkonde Grace. MC Obsession.
Era my number. Maserati Dr. Kongoro Kinjitu Sky Jizo Vicky Maro
Sisi
Danshikuru mbranshi shkwishive.
Simple Record Africa. ZambianPulse.com.